Banachewa Benjamin Dentio kono nebwa okwemmere mu Uganda kuze kweyongane baganga government esanyo kubako nechekula okukwakanya kumbeno kubanga toluba na Uganda banji abasula nokusiba enjala. Kijiridde okunoonyeza okwakoddwa okumala emyezi esatu mu butale bw'emmere mu bitundu bya Kampala ne bazuula nti emmere eyongera okwonoonebwa era nga kimu kyakubiri ku mmere etuuka mu butale ate enoneka bwonoonesi ne kikosa embeera ey'entambu z'emmere wakati w'ennimiro n'okutuuka ku ssowaani. Okusinziira ku bannakyewa bano, mmere nyingi eyonoonebwa olw'enkwata embi n'entereka embi n'okukosa okusukkiriza okwesa ebiragalagala mu mbeera ey'okufuuyira n'ekozesa omutindo otali mutuufu gw'ebyo ebikozesebwa mu kulima. Edris Lubega, omu ku bakumirimu okunoonyereza kuno wamu na Dokasi Kabahenda Maloba okuva mu Center for Health and Socioeconomic Improvement, ategeezezza nti gavumenti esaanye okubaako n'ekyokola babatekeko enkola erondoola ebifo omuterekebwa emmere esobole obutayonooneka ng'etuuse mu butale, ebikozesebwa mu kufuuyira ku mmere n'okusinga enva endiirwa n'ebisaanye okutunuulirwa lw'akasanga balungamya omuwendo omutuufu g'eddagala erina okugenda ku mmere. Baada ne bannamawulire mu bitundu bya Kampala.
Ya okunoonyereza kuno kwe twakoze kubadde kutunuulira nnyo engeri y'okwonooneka kw'emmere oba emmere eyonooneka etya era wa. Naye mu kuzuula kwaffe tukizudde nti emmere esooka neyonoonekera eri yennyini gye bagirimira olw'ensonga nti abalimi tebalina kumanyisibwa okwo oba knowledge eyo capacity eyo esobola okuba nti esobola okuba identifyinga kiki ky'olina okulima mu budde ki.
Naye tugenze okulaba nti ebintu ebimu ebize bivaamu nti emmere eva mu nnimiro ng'eyonoonesa olumu n'abasuubuzi abava mu nnimiro nabo tebaagala kufiirizibwa baleeta buki buleesi, ate n'abantu baffe ab'omu butale olumu tebamanyi engeri gye bakwatamu mmere eno, ate olumu n'abamanyi ogikwata obulungi tebamanyi kukipima kusobola okulamula bulungi emmere yaabwe, ne basanga nga bafiiriziddwa olumu emmere bafiiriza emiwendo gy'emmere gye bandifunye, oli akugamba kiro 10 onaaleesa 5 olumu bafiiriziddwa ssente.